newborn sasweniga Yesu yaranyijije yamviriya maraso angura nurupfaryo tuzawakaramata akishamini giti urukundo rwa Yesu rusagutsinjirere nacyo twarugeraho ruzaguma witeka niwe warungirije nge ntabwo nari nduzi. Sasweniga yesandutira byose azibyonyenye byose angizumubabaro